Abakugu mu byokulabirira abaana abaliko obulemu baagala wabeewo okugatta amaanyi bazimbe tekinologiya atuukala n'obwetaavu obw'abantu kinnoomu abaliko obulemu mu ngeri erungamya abaana abagwa mu kkowe lino okweyimirizaawo bokka. Joy Mwesigwa akulira Kampala School for the Physically Handicapped agambye nti omuwendo gw'abaana abazaalibwa n'obulemu kossa ababufunira ku nsi gweyongera nga wasaanawo enkola eyanguya okubasomesa obukugu okwebeezaawo okuyita mu kunoonyereza. Babadde mu kulambula etterekero ery'ebitabo ebyabukadde 12 eryazimbiddwa abasomerako e Bungereza nga Bannayuganda.